kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe gejmatat galgale keessa salama walakka jelqabe gesa saditti meter band 19 digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajerqaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata adoolessa 27 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 20 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ninamoo dandeeti.
Babaru tole an sora la khetto du sanit tem itiga fatama gudda wuji da baya engineer simenyo bekkale khale lubbu da bhan awali iftan mati fi jolle ndari america ti fi mexico rakka qabankan age gudda namalle matin akmati twali nagar mata wudu ke saktok
kan kale sas gara washington ufan mumich minister ethiopia dr abi ahmed sinodo sile walda christian orthodox Ethiopia glamen gidduti araratul famiratti kalesa sawda gisani jiru duda bodde esina bakattoni Kenya magala Nairobi jiratan eyemo jargachu dabun rakkonuti tajira jechu dan dubata jiru kanarattis gabasa qabna kopile kabros qabna dagefato tagenya gatumra saganta Kenya tin walin turajenna amma ballen soduf gara soratan sindebisa
ittigaafatama gudda wujii dhaabbaya injineer simmenyoo baqqalee khale rasaasaan makiina keessatti du'e iftaan awwaalane poolisiin federaala waan isijjees qorachuu jirraa malee ammatti wanni diideessiteetiin tana tanatti lubbuu dhabee jetteetiin dubbattiin jirtu injineerii khale makiina inni harka qabu keessatti reeffi argan kana reeffi isaallee qidduus hospitaalii keessatti kan finfinnee jiru keessatti qorachuu jiran awwaali iftaani kunin mana amantii qidduus illaasee finfinnee jiru 4 kiiloo keessatti saatii itiyoophiyaatti saatii 7 irratti awwaalanii jedhan injineer simmenyoo qara ardha awwaalanii jedhanii eege immoo nama jaba akka jaba akkana kan akka jaba biyyi tokkotti awwaaluuf jedhanii awwaal kan iftaaniitti dabarsan wujii dhaabbayaa tana bar 2003 keessi jalqaban nam 9 ta'utti hojjechuu jira 4 nam biyya alaa biyyi 25 keessa dhufe namii hagi guddaan ammoo nam itiyoophiyaati jedha injineer simmenyoon gaaf lubbuun jiru waan kan gaafatanii jennaan
የሰው ኃይሉ በርካታው የኢትዮጵያዊ ነው ይሄንን ክህሎት ይሄንን ዕውቀት ይሄንን ልምድ እየቀሰመ ነው የሚሄደው ተመሳሳይ ስራዎችን ለመስራት ትልቅ አቅም እየሆነ ነው የሚሄደው
አከረጀ ነሚ ሁጅተን ወጀቹ ጅሮ ሀገ ጉዳን ነሚ ኢትዮጵያ ተማን ጀናን ሁጅተን ረበረቻ ሙጣኖ እገሪ ቀባኑ ለፏን እገሪ ወጀቹ ደንዴኑ ለ ወጀቹ ፍቆባው ጅራጀ ውጂዳ አባያ ተናናኖ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ለፋ ጋባና ፊ ሳጋል ጀዳን ከሰት ወጀቹ ጅራኔ ኢንጂነሪ ሁጅታን ትጋፈተማን ወጀቹ ጅሩ ከለኩም ሬፉ ጀነ ማኪና ከሰት ልቡዳበ አርጋን ዋኒስ ገላፈተለ አማቲ ዲዴሰኒ ወኒ ጀዳን ኢንጅርቱ ቆራቹ ጅራን ፕሬዝዳንቲን ሶማሌ መሐመድ አብዱላህ መሐመድ ኢማልቱ ጉያ ሰዲቲፍ ኤርትራ ለቆፉር ፎጅር ኢማልቱ ታና ፕሬዝዳንት ኢሳይ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያ ሰፈወርቅቲያም ፕሬዝዳንት መሐመድ ቦርጋናም አስመራ ጋ ቡልቾቲቱኒ ኢማልቱ ታንከይሰት ኢማልቱ ጉያ ሰዲታንከይሰት ዋነ ድረት ማርያቹ ፊያው ጅራን ኤርትራ ፈሶማሌን ድሩ ቢ ወሊጃላት አክዳቢና ማብየ ኬስ በቀጥ ቀርቀር አይኦኤም ጀዱቲ ናሚቢዮት አፍሪካ ጋምድ ያቲ በቀጥ ሄዱን በየደቻው ጅር ገን ሐንቆፍ አክዳቢ ተኩማ ሞቱ ሞታ ሁንጀዱቲ ቢዮት አፍሪካ ጋምድ ያ ሁዳን ኬሳ ናምኹም ሁዳን ጫሉቲ ቢይት በቀጥ ኒጀር ኬሳ ቢዩፊ ደቻው ጅር ገን ደብረለ ናምኹም ተርባቱ ፈዱ ሙፊቲን ቢይ ኬሳ በቀጥ ደቼ አክሊሳሽ ላይኒ ጋባስቱን ቪኦኤታ ወጅር ተኩማ ሞቱ ሞታ ጄኔቫ ጅሩከሳ ኦዱተን ኑር ግትጀተቲ ገሞጂ ኒጀር ታክ አርሌቲ ፍስማካ ከሳ ጀርካን በርባዳኒ ቢየት ገልቸን ገሞጂን ቱኒን ዳሪ ኒጀር ዳሪ አልጄሪያ አልጄር ሲትሪያት ናሚ ዮዲፓቱ ኢልታሚ ዮዲፓቱ ዮዲፓቱ ኢልታሚ ቢያባ ዮብሉክ ጀቴፋሞ ቢየት ተቻጀት ዚምባብዌ ጋን ሶዶሚ ሰደቲ ጫላ ሮበርት ሙጋቤ ቢይታን ሞጋ ባፈቴ ቡልቻ ባይታኒ ዊጣትሉፍ ፕሬዝዳንቲ አራፍለት አዱኛ ነሞ ቢይተነኔ አኩምዱሪ ፕሬዝዳንቲ ሃራፍላትሞ ዱላቹምዱሪ ኻኒቲ ማለጂጂራቴ ኢትዴቢያ ጀቴ ትንጉርቀ እስቴ ጀቀሱ ጅርታዱኛ ዮቶልቴ ፍላኖን ትንቁልቁልቲ ነሚ አባፈድ ባይቲን ፍላቱ ዮታው ባታሞ ሞቱምምዱሪቲ ቢፍጂጂራቴ ኢትዴቢው ጅራ ጀዳኔ ትንኤጉ ጅራን ናሚ ገባስቱን ቪኦኤ ካራራ ታርጌቴን እንገጋፈተ ነሙ ዮጋፈተን ያድማታው ፍኸን ዱቢ ቁልቁልቲ አርጋቹን ዲብ ውጅተን ማንታን ኢትጋፈተማ ፓርቲ ሞርሚቱ ኔልሰን ጃሚሳቲ ፊ ናማግ ፕሬዝዳንት ናማግ ተኮፍ ጀዳኒ ፕሬዝዳንት ፍለተን ከሙጋቤን ረቦየና ፕሬዝዳንቱ ማተነደብር ኤመርሰን ሙዋንጓቲ ወልድርጎሙጅራ አገጉዳን ኤመርሰን ከናተ ድርጅራ ዶላርን ዚምባብዌ አከማለች አብጤትን ገድቡቴ ጅሬኒ ቢይተናለን ወያውፊ ላኩማን ጀላ ኦልትረቹ ጀርማሌ አማት ወንዲ ጉዶ ጉደቴ ዮሐናሞ ቢፍጅጅራቴ ኦልካው ጅራ ጀዳን ጅርቱ ታምጨቀሱ ጅርተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ማቲ ፊጆሌ አሜሪካ ዳሪ አሜሪካቲ ፊ ሜክሲኮ ረት ቀቀባንካኒ ረሰኒ ደቢያ ማቲ ፊጆሌ ዳሪ አሜሪካቲ ፊ ሜክሲኮ ረት ቀቀባንካን አማለህ ሀገ ጉዳኒ ማቲን ኩወሊንም ባኔ ማቲ ገር አሜሪካት በቃታን ኦሎት ሳኒ ሄዱ ከሳ ገራ አሜሪካት ተው በቃታን በይቱት ነዱነ ኢጆሌ ሳኒ ጉረት በቃቲን ፖሊሲን አሜሪካ ሞጀር ካናዳሪ ረቴገ አክቶኮ ዮሳን በቃታን ኢጆሌ ረጉራ ፉላፉላትደ ኢጆሌን ዲዲቆራክ ካናን ቀቀባን ሁም ሄዱ ተውጅርት ቡልቾት አሜሪካ ሞ ማቲ ገር ገርባ ሳኒ ሂዱን ሴርማሌ ጀዳኔ ተነቦቲ ሴራል ለጥቂት ፈታኔ ተኒ ቡልቺንስ ሞቱማ ትራምፕ ትደከማ ባሃኔ ኤገ ሞ ማቲ ተነወልተራሩ ጀዳኔ ተኒ ጉያ ተቀባታኔቲ ስላር ዳለና ማኹም ተኮፍ ዲባ አፉርጫለቲ ማቲ ተናወልተደቻ አክሃሌጀቹ አክሃሌት ስላና ማኹም ተኮፍ ዲባ አፉርጫለቲደቻ አገማተሞ ወልተደቻኒ ፍዲባቻ ሳኒ እንበነ አሜሪካ ነካሚ ቢሲቲን ሴንጀቴ ሰርጀጀባ ባፈቴቲን ኤገቹ ጀርት ከስመንቱ ጋርዳሪ ሜክሲኮ ቲፉላ ሄዱት አሜሪካን ዋንገን ሁዳኒ ሰዲኺ የሰታርጊቴ እንበነ ተካርጋኒ እንደገን ጉደቹ ጀርቲ ጀዳ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኤ አሜሪካን አክነንሳ ጀርቲ ጀር ፕሬዝዳንት ትራምፕ አክጀቻ አዳሜ ሁጂ አሜሪካቲ ጂዲቃሲት አሜሪካን ሀርካፉር የቀብጢቶ ኮን ጉደት ጉድን ሁንኒ ወሉም ጃላዱ ፉጅራ ዋንደንሳር ጉጅራ ጀር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዮሃሌ ዋይት ሃውስ ፉል ድራዱበት ገንድ ኸንቆ ፈርክሰዲ ወል ጉደኔ ቴኔ አክደንሳዲ የሙጅራ ጀር ፕሬዝዳንት ትራምፕ አካንጀቹ ደሞ አሜሪካት ዶላር ትሪሊዮን ሰዲት ደበሌ ሁጂ ሚሊዮን ቁዳኒት ሀራይት ደበላ ሜጀር ውጂ ለፉም ጅርቲ ነሚ ውጀቹ እንደንዳ ጀቹን ዱበት አኩም ኸናናክ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጀዱቲ አክ ኸናን ከሳራ አሜሪካን ኬስ ጅርት ዶላራ ቢሊዮን ሸንተማን ኡፍረጫብ ሲኔ ጀድ ዮሐናሞ ፍረዲ ቄስኔ ጀድ አኩ ጎይቲ ማል ጅሬን አሜሪካ ጀነተሞ ግብሪ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዲዮታነና ማዲ ቄስለኒ ዶላራ ትሪሊዮን ቶኮቲ ፊ ቢሊዮን ድብሸኒት አሜሪካ ጉዲሱ ጅር አሜሪካን ቢያ ኡመቲ ኼሳት ሆሩ ሙሬቲኒ ሚሊዮን ድብሰዲቲ ሚሊዮን ሸንተማ ጫለ አሜሪካ ጎድን ካሊፎርኒያ ጋም ካባት ኢብድ ጉብህ ለፈበሌ ሱጅር ናምኹም ሄዱ በቀቹ ጅረለ ኢብድ ሁኒን አኩወሪ በቀት ጀደቲ ዋንዱረ ጠርጋኒ እምቤነለ ለፋ ቀርጢ ሁመዱ በሌ ሱጅር ኢብድ ሁኒን ኸሌ ኦሎት ትሬዲንግ ጀዳን ካናምኹም ሰገልታ ማኸዝ ቁባቱ ለፍ ቀርጢ ሁም አፉርታሚ አፉሪ ረጉቤት እምበለስ አቺ ተኩወሪ ለፋ ጀዱት ወኮሪ ቡልቺ ጀዱቲ ናምላማ ተናሉቡ ደበ አሜሪካን ገሚድ ያኻ ከካሊፎርኒያ ኩንፋቲ ለፈበደ ቀብዱ ዮ አዱ ኻከነ ኸንፋ ሙኺ አኩሙቹማ ጉቤ ወልቦቤ ሴቲን ለፍቲ አካን ጉበቻ ደሙ ጅርቲ ፈልሄዱን ዳንፉፍ ኢቱም ገሙ ጀረነለ ወር ትራክተሪ ኦፍ ደባሌቲ ነሚሉ ቡድብ ሁነኒ ወር ኢብድኻን ዳንፉፈች ያይ ካሊፎርኒያኒ ዮ ሄዱ ለፈዳዊ ፍቲያኒ ቡልቻን ጎድን ሱኒ አካ ቀቤኒ ለፍጅሩ መታን ቀርቃራሙ ጋፈቲ ወዱን ማብቀብታኑ
ከደጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ከንከሌስ ተጅላን ገውተ ኢትዮጵያ ወሊን ገራ ዋሽንግተን ኡፈን ሙምች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ከሌሰ ገነመ መጋለቲ ሴነኒ ጉያዋሬቲሞ አራራ ገጌሲቶቶ ወልዳ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ግዱት ቶልፈመረት ተርገመኒ አሳው ደጌሲሰን ኤጋ ኢሃዴክ በረድ በኩል ሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶኮ ሞቱማ ደርጊ ኩፊሴ ታይታ ቀበቴያስ ከሲኖዶሲ ለመተዳን ቆደምቴ ቱርተ ወልዳን ክርስቲያና ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ገም ቶኮን ፓትሪያርኪ ቢየኬሳ ገመካኒኒሞ ፓትሪያርኪ ቢ አላት በቀተኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰ ጅራተኒን ገጌሰማ ቱርቴ ሙርነወል ለመን ግዱ ተራራ ቡሰኒ ቶኩማ ኡሙዳፍ ወጎተ ሄዱዳፍ ከያለማ ቱሬዮተው በረከነ ኤገሙ ምች ሚኒስተራ አብይ ታይታ ቀበተኒ ቦደ ጡሙረርገቴ ዋሽንግተን ኬሰት ወልጋኒ አራራመን አራራ ሲኖዶሲ ለመን ግዱ ጡመሜላልቺሴ ከሌሰ በኮገኖኒ አቦቲን አመንቲፍ አመንቶን ነርገመን ገልሞ ሆቴል ዋተር ጌት ኬሰት ከናሳ ወደጌስሰም ሙምች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ወልዳ ክርስቲያና ኦርቶዶክሲ ዳአለቲ ኢትዮጵያ ያዱን አከንደንዳምኒ ዱበተን
የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ንግግሩ ውይይቱ እርቁ ሰላሙ እንዲመጣ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት
ወልዳን ክርስቲያና ኦርቶዶክሲ ይላልጫዳ እትክኑዳን አሳንኩን መሪንኩን አራርኩን አከተው ነገኝኩን አከቡ ከንጎቹ በርባች ሴፍ ሰበባን ጉዳን ኦርቶዶክሲን ብየዋንታ ቴፊ mootummoonni addunyaa kan akka biyyaatti fudhatanii maaliif araara ishee irratti akkan hojjetin naaf galuu dhabaateyyuu waldaan Ortodoksii lakkoofsa ummataa hanga kan Eertiraa, kan Jibuutii, kan Burundii, kan tokkummaa Imireetii Arabaa ga'u kan qabdu seenaaf maqaa gaarii kan qabdudha. Ofirra dabarteeyyuu biyya isheef Afrikaaf kan taatuuf qooda gaarii kan gumaachitu. Qaamonni biroon akka dhaaba tokkichaatti ilaalanii dhiisuun waan nama dinquu jedhan Dr. Abiy. Araarriif tokkummaan amma waldaa Ortodoksii keessatti uumame kun Itoophiyaaf qofatu hin taane Afrikaadhaaf keessumaa gaanfa Afrikaatiif misraachoo guddaa oduu guddaa akka ta'etti akkatti dhaga'amullee dubbatanii jiru. Araarri kun Finfinnee keessatti qofaatu hin taane kutaalee biyyattii mara keessatti akkatti fufee geggeessamu waldaan Ortodoksii akka qooda ishee gumaachuu qabdus hubachiisanii jiru.
አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱ በሰሜን በምስራቅ በምዕራብ በደቡብ ይህ የፕሮግራም
ፍንፍኔ ከሰጥ ቆፈቱን ታኔ ባህት ያት ካበት ክበት ኮንፈረንስ ይፍ ሰገንታን አራራኩን ገገሰሜ ጉርሙሌ ወሎደን ከነን ሰብለሙማደ ወሎደን ከነን አመንቲዳ ወሎደን ገመቹ አራራፍ ነጋራ አርገሙ ከነርማቹ አከደንዳን ወልዳን ኦርቶዶክሲ ofii araaramuu qofatu hin taane hojii araara Itoophiyaatiif balbala banu baatiilee dhufan keessa walitti aansitee hojjechuudhaan waldhabinsiif jibbinsi Itoophiyaa keessa jiru xiqqaatee gara gaarummaaf walitti daamuutti akka deemamu gochuudhaan akka oduu gaarii nu dhageessistu amantaa guutuun qaba jechuudhaan dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun. Seenaan hundeeffama ishee gara jaarraa afuraffaatti kan nama geessu waldaan kiristaanaa tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa waldaa bal'inaaf umrii dheeraa qabdu. Kan hordoftoota aga miliyoona 38 qabdu akka ta'e dubbata galmeen gumii waldoota kiristaanaa addunyaa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arra waaree booda sa'alamatti hoogganoota siyaasaaf falmitoota mirga hawaasaa wajjin walga'ii kan qaban yoo ta'u galgaluma kan ammoo saajaarra jalqabee hoogganoota beektota ogeeyyiif geggeessitoota hojiiwwan adda addaa wajjin walga'ii geggeessuuf jiru. Boor waaree boodaas Waashingteen DC keessa kan jiru galma konvenshin seentar keessatti lammiiwwan Itoophiyaaf lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman duratti haasawaa dhageessisuuf jiru. Booruma gara galgalaa immoo qaamota hawaasaaf amantiilee adda addaarraa kanneen walitti dhufa wajjin marii gaggeessuuf jiran dilbata dhufu gara Los Angeles deemuudhaan akkasuma lammiiwwan Itoophiyaaf lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa wixata dhufu immoo pirezidaantii bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaaf aangawoota kabiroo waliin ta'uudhaan magaalaa hawaasni Oromoof Somaalee kuma hedduun keessa jiraatu Miniyaapoolis deemuudhaan uummataaf haasawa gochuuf jiran dhaggeeffattoota keenya qophiilee adda addaa geggeessaman kanaaf fuula feesbuukii keenya irratti nu hordofaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya ammoo gara gabaasaa keenya taanutti ceenaa baqattoonni keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraatan eeyyama hojii argachuudhaaf rakkataa akka jiran dubbatu. Baqattoonni bakkawwan adda addaatti hojii humnaa hojjechuutti qacaramanii jiraatan waraqaa eeyyama hojii waan hin qabneef jecha warra nageenya kabachiisan irraa dhiibbaan kan irra gahaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Koomishinarri waajjira baqataa kan keeniyaa Mr. Kodek Makori immoo baqattoon akka seeraa biyyattiitti eeyyama argachuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Baqattoonni garuu eeyyama kan argachuun nuuf salphaa miti jedhanii dubbatu. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kunoo.
Ji'a 3 dura mootummaan keeniyaa lammiileen biyya alaa biyyattii keessa jiraatan waajjira immigireeshinii keeniyaatti waraqaa eeyyamaa isaanii mirkaneeffachuu akka qaban akeekkachiise. Akeekkachiisa darbe kanaanis lammiileen biyya alaa keeniyaa jiraatan waraqaa eeyyama jireenyaa darbees kan hojii harkaa qaban raggaasifataa turaniiru. Keeniyaa keessa lammiilee biyya alaattis dabalataan baqattoota 1,400 ol ta'antu jiru. Baqattoonni kunneen danuun isaanii buufata baqataa dadhaabii fi kaakumaa jedhaman keessa kan jiraatan yoo ta'an 1,700 ol kan ta'an ammoo magaalota keeniyaa garaagaraa keessa jiraatu. Magaalaa guddoon keeniyaa Naayiroobiin magaala biyyattii baqataa hedduu keessummeessan keessaa ishee tokkodha. Baqattoonni Naayiroobiin keessa buufatanii jiranis hedduun isaanii gargaarsa firoottan isaaniitiin kan jiraatan yoo ta'an kaan ammoo hojii guyyaa guyyaan hojjetan irraa galii muraasa argataniin kan of bulchanidha. Dhiyeenya kanaas mootummaan keeniyaa eeyyama jireenyaa fi hojii lammiilee biyya alaa keeniyaa keessa jiraatan sakattaa jiraachuun baqattoota yaaddesseera. Keessumaa baqattoonni hojii humnaa hojjetanii of bulchan eeyyama hin qabdan jedhamanii humnoota seera kabachiisaniin dhiibbaan akka irra gahaa jiru dubbatu. Baqataan Oromoo Naayiroobii jiraatu tokko waan isa mudataa jiru akkas jechuun ibsa.
Namtichi nu qacaree yoo feetanii hojii biraa barbaadde addaa yoo siin qabamtanii itti gaafatamu jedhee too jechuudha. Inni faayidumsaatiin hojjechiifata malee yoo siin qabamtan itti gaafatamaa namaa miti jedheera nutti himee jira. amma yeroo kanatti namoonni hedduun bakka nan hojjadu kana namoota hedduutu ba'ee jechuudha. Ijoolleen beeku gara ijoollee afurii ba'ee namoonni ba'an kun jireenyuma inni beektaanii jireenya Nairoobii kana baay'ee rakkina hamaa keessa jiru. Ammallee nullee haalli ittiin hojjannee jirru kun haala baay'ee ulfaataadha jechuudha. Guyyaa guyyaa haala oollaa jechuudha. Bakki oolmarree nuuf kennameen jiru guyyaa guyyaa haala oollee halkan halkan galleetu akkasiin hojjechaa irra. Baay'ee ulfaataa haalli jiru jechuudha.
Seerri keenyaa baqataan biyyattii keessa jiru kamuu hojiitti bobba'uudhaan dura eeyyama hojii qabaachuu akka qabutuma. Sakattaa eeyyama hojii irratti mootummaan biyyattii lammiilee biyya alaa keenyaa jiraatan irratti gaggeessaa jiruun miidhaan nurra ga'a jechuun kan sodaataa jiran baqattoota hojii humnaa kaffaltii xiqqaan hojjetaniidha. Irra caalaas baqattoota kana kan yaaddessaa jiru eeyyama hojii argachuudhaaf waraqaa eenyummaa fi wantoota kaan barbaachisan qabaachuu dhabuu isaaniiti. Seerri keenya akka tumutti baqataan tokko eeyyama hojii argachuudhaaf biyyattii keessatti waraqaa baqataa maandeeta UNHCR akkasumas immoo nama isa qacare biraas waraqaan qacarri isaa barreeffamuufii qaba. Baqattoonni hedduun UNHCR fi waajjira baqataa keenyaa irraa waraqaa barbaachisan kana waan hin arganneef egeriif yaaddaa jiraachuus dubbatu. Baqattoonni kaan ammoo waraqaa barbaachisu qabaannus waajjirri baqataa keenyaa nu gargaaruu dideeka jedhanis jiru. Baqataan Oromoo hojii ijaarsa manaa hojjete of bulchu tokko eeyyama hojii gaafate waan isa mudate akkasitti hima.
Fakkeenyaaf shoromoyoo yookaan immoo qaama bulchiinsa DRA deemee ture. Achi yoon deemee ID koo galchuuf itti laadhu ati yeroo tokko kaakumaadha jedhani kaakumaadha ati asii hojjechuu illee hin dandeessu jedhani. Yeroo kaan nama akka kootii hiriyyaa akka kootii kanuma ID asii qabullee yoo itti laatu immoo rifuujii fudhachuu hin danda'amu dhame guyyaa lammaffaatti deebi'ee gaafa dhibii deebi'i yoo jedhame namichi abbaan kampaanii nageessee jedhu. Rifuujiin eeyyama hojii argachuu hin danda'u kanaaf tasumaa akkas fudhachuu hin dandeessu laayisensii kan argachuu hin dandeessu yoo paaspoortii qabaatte 300,000 kaffaltee si laatamuu danda'ana jedhan. Dhumarratti dhiyoo kana qabamee ture. Abbaan kampaanii sanaa yookaan namichi waan tokko tokkotti dubbatee nu amansiisu hin jiru na qabanii gara milimaanii koortii na dhiyeessan jechuudha. Ganama barii sa'aatii 3 akka na qabaniin naannoo sa'aatii 8 akkas manni murtoo narratti murtii laatee jechuudha. Murtoonni natti laate eeyyama malee waan dalagdeef hidhaa ji'a 4 adabbii shilingii 40,000. Amma eeyyama kana fidduutti waan jedhamu narratti murtaa'e jechuudha. Seeraan waraqata manni koortii natti murteesse nan qaba.
Dabaluudhaanis baqataan kun eeyyama baafachuuf darbees hojii kaaniifis kan barbaachisu lakkoofsa gibiratti kaffalan waajjira dhamma galii biyyattii irraa baafachuuf gaafadhus waraqaan eenyummaa akka baqataa nu biratti fudhatama hin qabu jechuun na deebisan jechuun dubbata. Baqattoonni eeyyamni kun salphaatti akka hin argamne himu. Komishinarri waajjirri baqataa keenyaa Mr. Kolek Makoorii garuu baqataan hojii kamoo hojjechuudhaa fi eeyyama baafachuu qaba jedhan.
Dambeessa jira kan give to refugees who are either working or doing business in this country is to ensure that they have their work permit because the law is also very clear that for anybody including refugees they must obtain a work permit to work in this country.
Baqattoota biyya kana keessatti hojii daldalaas ta'e kakacaramanii jiranii fi eeyyama hojii baafachuu akka qaban yaadachiisuun fedha. Gama kanaan seerri jiru ifaanatti fakkaata. Maaliif yoo jettee baqataas ta'e qaamni kamiyyuu eeyyama hojii qabaachuu akka qabu seerri kun ni ka'a. Eeyyamni qacarrii hojii darbees kan daldalaas quba qubaatti ni jira. Baqattoonni utuu eeyyama kana hin qabaatiin hojii jalqaban yoo jiraatanii gara qaamolee eeyyama kennanii deemuun gaafachuu qabu jechuun dubbatu. Mr. Makoriin akka isaa jedhan iyyuu malee baqattoonni eeyyama kana argachuudhaaf bu'aa bahiin jiru hedduu akka ta'edha kan dubbatan. Kanarraa kan ka'e namoonni hedduun hojii hojjetaa turan dhaabanii rakkataa jiru jedhu. Waajjirri dhimma keessoo keenyaa ji'oota 3 darbaniif galmee lammiilee biyyoota alaa keenyaa keessa jiraatan kan sakkataa ture yoo ta'u itti aansuun ammaas galmee baqattootaa biyyattii keessa jiranii ilaalaa akka jirus beekseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenyaa akkuma duraan dubbannee muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed boor waaree boodas Waashingteen keessatti lammiiwwan Itiyoophiyaaf lammiiwwan Ameerikaa edda dhalata Itiyoophiyaa 10,000 lakkaa'amaniif haasawa dhageessisuuf jiru jedhamee eegama. Kana sababa gochuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa akka sa'aatii Waashingteenitti waaree booda sa'a 2 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo halkan sa'a 3 irraa jalqabee sa'aatiilee 5 feesbuukiif saatalaayitiidhaan kan sagantaalee kana tamsaasu ta'us hin beeksisna. Kunis haasawa muummicha ministeeraa guutummaatti dhageessisu uummatachitti argamee asubsiisu kunis afaan oromootiin afaan amaaraatiin afaan tigreetiin jechuudha of keessaa qabaata raadiyoo irratti kan afaan amaaraa dura irratti darbu meetir baandii 21 kan kiloo herzii 11760 11100 irratti tamsaasama nu hordofa. Kadhageenyeef dubbisnerra. Gurmuu ogeeyyii fayyaa Oromoo addunyaa kan jedhamu dhaabbanni tola ooltummaas Yuunaayitid Isteetsi keessatti hundeessame tokko dhuma torban dhufuurras Waashingteen keessatti konferensii tokko geggeeffachuudhaaf karoorfataa jira. Kana laalchisuudhaan pireezidaantii dhaabbatichaa Dr. Masfin Ittaanaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolisitti bilbilee asoofsiiseen jira. Waa'ee hundeeffama jaarmaa isaanii dubbachuudhaan kan isaan jalqaban kunu.
Gurmuun ogeeyyii fayyaa Oromoo addunyaa erga dhaabbatee kun amma waggaa tokko ta'ee jira. Jalqabarratti kan dhufnee mari'achuu jalqabne turreera bubbullee jira. Garuu kan akka dhaabaatti yookaan akka ijaaramaatti ijaaramne waggaa tokko dura. Maaliif walitti qabamnee maaliif ijaaramne kan jedhu yoo kaasne walitti gurmaa'uudhaan nuti ogeeyyii fayyaa Oromoo rakkina fayyaa mata keenya keessa jiru hanga tokko furuudhaaf tajaajila fayyaas ta'u kan kana fakkaatan irratti gumaachuudhaan kan nuti walitti dhufne. Biyya Yuunaayitid Isteetsi keessatti galmoofnee jira jechuudha. Nuti tola ooltummaadhaan walitti dhufnee dhaabaa siyaasaa yookaan dhaabaa amantii dhaabaa naannoo keessaa hin jirru akkasumatti ogeeyyiin fayyaa Oromoo walitti dhufnee akkamitti uummata keenya gargaara kan jedhu dhaabbannee jira jechuudha.
Jaarmiyaan keessan jaarmiyaa tola ooltummaadhaan tajaajila fayyaa kennu jechuudha. Eessatti kan isin tajaajila kennitanii agammaatti sochiin keessan akkami?
Erga dhaabbanne kaasee tajaajila fayyaa piraayimarii yookaan dhuunfaadhaan biyyatti kennuudha. Barnoota fayyaas haa ta'u tajaajila fayyaas kan kana fakkaatu kennuudha. Haa ta'u immoo malee garuu biyya Oromoo keessatti waan jiru akkasuma Yuunaayitid Isteetsi akkasumas Kaanaadaa, Awurooppaa, Oostiraaliyaa keessa ogeeyyii baay'eetu jira. Isaanis immoo waan tokko tokko waan barnoota barbaachisu kan akka tajaajila fayyaa kennuu, gurmeessuu kan fakkaatu hojjenna jechuudha. Garuu caalmaatti biyya keessatti hojjechuudhaaf kan itti wal gurmeessine.
Umri keessa waggaa tokko kana keessatti mee agam sochootan maal gootan?
Erga gurmuufnee galmoofnee waggaa tokko hafuunniyyuu malee Minnesotaatti jalqabnee walitti gurmuufnee haasa'uu jalqabnee walqunnamuu jalqabnee nuti maaliif gogeessa fayyaa taanee uummata keenya bira dhaabbannu akka gurmuufnee kan jedhuun waan tokko tokko hojjechuu jalqabne hojiin keenya jalqabaa yeroo kubbaan Oromoo torban Oromoo Minnesotaatti ta'u waggaa waggaan kan ta'u jira. Achirratti tajaajila fayyaa battalaa yookaan emergency care kennuu jalqabne jechuudha. Achitti akkasumatti voluntii yookaan tola ooltummaa gochuu jalqabne. Erga gurmuufnee akka seera biyya kanaatti galmuufne booda immoo waan adda addaa goonee jira. Inni jalqabaa wal arguu yookaan neetwoorkii gochuudha. Inni taa'anii barnoota fayyaa kennuudha. Innis immoo hakimoota keenya doktoroota biyya alaa kana keessa jiranii barnoota baay'ee qaban ispeeshaalistoota kana walitti cimdiisnee barnoota fayyaa sooshaal miidiyaadhaan yookaan immoo dhaabbata kan akka OMN faana afaan Oromoodhaan akka jennamu goonee jira. Inni kan biraa tajaajila fayyaa barbaachisuu barnoota barbaachisuus kennaa turre akkasumas lafa uummatni wal ga'u kan akka waldaatti masgiidaatti lafa kubbaa taphatanitti lafa uummata itti baay'atutti barnoota fayyaas kennaa turre. Inni guddaan jedhee haasa'u garuu yeroo darbe uummati keenya baha Oromoo isaarraa yeroo buqqa'e achitti tuuta tokko ergina tajaajila fayyaas haa ta'u waan barbaachisu tokko tokko achitti akka gargaaru kaampii ammayyaa fi kaampii diinawaa keessa rakkina jiru sana hanga tokko bira dhaabbachuudhaaf yaallee jira. Kan biraas immoo barnoota fayyaa ilaalchisee kitaaba barbaachisu tokko tokko asiitii binnee karaa Global Libraries kan jedhu dhaabbata tokko arganne karaa sana Embaasii Ameerikaadhaan kitaaba sana biyyatti erguudhaan Arsii Yuunivarsiitiidhaaf gumaachinee jirra gumaachaas jirra. Walumaa galatti egaa tajaajila baay'ee kan akka meentorii gochuu namoota warra barnoota fayyaa barachuu barbaadan isaaniillee gorsuu waan tokko tokko geessuu barnoota kennuu kana kanaan fakkaatu kuni waan hojjenne keessaa maanga tokko.
Dr. Masfin amma immoo torban dhufu keessaa konferensii yookaan yaaroo geggeessuuf jirtu maali kaayyoon konferensii keessanii kun?
Konferensii yookaan yaaroo nuti qorachuuf jirru kun egaa torban dhufu keessaa 1994 Washington DC gochuuf deemna. Catholic University of America kan jiru dosanatti godhachuuf deemna August 3-4 maaliif godhachuuf deemna waggaa waggaatti wal geenyee mari'anna kanaan dura maal gochaa turre gara fuulduraatti immoo maal gochuuf deemna kan jiru keessumaayyuu siimiin keenya yookaan bu'uurri biraanoo kana Cultivating Legacy of Service tajaajila bu'uura fayyaa bu'uureessuu kan jiru irratti hundaa'uudhaani yeroo itti mari'annu ta'a. Keessumaayyuu muuxannoo jabaa qabanii karaa tajaajila fayyaa tolfamtummaa kana waluudhaan kan akka Dr. Guddataa Hemmiisaa kan akka Adil Boolii achitti argamanii muuxannoo isaanii yeroo itti nuuf hiran ta'a jechuudha. Tajaajila fayyaa Oromiyaa keessaa maal akka fakkaatu dhagaa nama jiru maal akka ta'e akkasumas immoo barnoota fayyaa akkamitti sababa qorannoo fayyaa achirratti namooti warra dhiyeessanis jiru kanaaf egaa walumaa galatti kana waan fakkaatu jenna yeroo sana.
Achuma Kaatolik Yuunivarsiitii keessatti waldaan qorannoo Oromoo yookaan Oromoo Studies Association geggeeffama walirra oolamoo wal cina geggeeffama moo akkami?
Waldaan qorannoo Oromoo yookaan Oromoo Studies Association illee yeroo torbanuma sana wiikendii sana geggeeffama. Godhuu kan keenya guyyaa tokko ture jechuudha kan geggeeffamu jimaata kan August 3 fi gaafa sabbataa Saturday August 4 geggeessina. Achuma wal bira waan ta'eef namni achirratti walamaatti illee hirmaachuu danda'a yeroo saahilii jechuudha. Sagantaan tokko tokko akkamitti akka waliin wajjin deemsifnu wajjiniin mareenya jira waldaa oomisha Oromoo yookaan OSHA wajjin akkamitti akka lamaanuu irratti namni hirmaachuu danda'u irratti haasofne jira.
Agammaa ogeeyyii fayyaa jaarmiyaa keessanitti miseensota ta'an meeqa qabdu?
Jalqaba waggaa Shikaagootti bara darbe keessa wal geenyee dhaabbata kana yookaan gurmuu kana bu'eessine gara nama jaatamaa akkas taana doktoroota qofaa nuti yuunivarsiitii jiru faarmaasistootii jiru laaboraatoorii teekinishaanii jiru saayintistootii epidemioloojii warri baratan jiru qorannoo adda addaa keessatti barsiisaa fayyaa kan ta'an baay'eetu jiru isaan egaa jalqaba irra jirutti bu'eessan jechuudha. Isa booda immoo gurmaa'anii nutti dabalamanii kan hojjechuudhaaf jedhanii gara dhibbaa waliin ta'an ammoo namatti meembariin keenya yookaan bifiinsi keenya gara dhibbaa walii ta'u garuu immoo iddoo adda addaatti facaanee waan jirruu fi tarii kana caalaa iddoo baay'ee miseensa hedduu argachuu dandeenye ni yaanna. Keessumaa yeroo ammoo arginu kana namooti baay'ina naannoo Washington DC Virginia fi Maryland achirratti nu arguu danda'a. Weebsaayitii keenya yookaan marsariitii keenya irratti nu arganii achirrattis nutti dabalamuu danda'u. Akkasumas immoo sooshaal miidiyaa kan akka feesbuukii kanarratti illee nu arguu danda'u jechuudha. Kanaaf misilasooti keenya babal'achaa jira jechuudha.
Pireezidaantii gurmuu ogeessota fayyaa Oromoo Addunyaa Dr. Masfin Ittaanaa ibsanaa kennitaniif guddaan galatoomsadha.
Caalaa kana maal nu laattanis galatoomaa kennis.
Dhaggeeffattoota keenya beeksisan irra deebisee siin dhageessisaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed boor waaree boodas Washington DC keessatti lammiiwwan Itoophiyaa fi lammiiwwan Ameerikaa edda dhalata Itoophiyaa 10,000 lakkaa'amaniif haasoo dhageessisuuf jiru jedhamee eegama. Kana sababaa gochuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa akka sa'aatii Washingtonitti waaree booda sa'a 2 irratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo halkan sa'a 3 irraa jalqabee sa'aatiilee 5 utuu walirraan kutin feesbuukii fi saatalaayitiin sagantaalee kana tamsaasu ta'u isin beeksisna. Kunis haasawaa muummicha ministeeraa guutummaatti dhageessisu uummata achitti argame afaanneen sadiin jechuun afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin, afaan Tigreetiin haasofsiisuuf keessaa qaba. Raadiyoo irratti kanneen dhaggeeffachuu feetan meetir baandii 21 yookaan kiloohertzii 11,760 fi 12,110 irratti nu dhaggeeffadha. Hordofuun dagatina. Amma immoo dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya xumuramaa jira. Xumuruu keenya dura wallee Tireesii Chaapman durii kanan isin hafeera. Cross Roads jedha. Karaa qaxxaamura.
Like you own my life. You never made any sacrifice. Demons ever on my trail.
Xumurataa jirra dhaggeeffattoota keenyaa gama keenyaan nagaatti jennaa itti fufee sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata.
Hands that grab me on the every side. Thank you.
took a gun, my prize.